Here's another one. Touch.
Kazi si ya kwangu, ni ya kwako pia. For you and me. Nge kwa uwezo wangu, ninge shakimbia, singe rudi. Shika daftari, before I leave. Andika ni mangapi nime kusame. Limeja tayari, ni kuongeze. Now you know the way I feel, so tell me baby. Hivi unajua nina moyo baby. Hata na mimi ninachoka baby. Usinichukulie easy. Sana mimi nina moyo baby. Oh, atana mimi nina choka baby. Ata kwa darubini upendo sioni. Sani mweleze nani. Nimekupenda kwa bidii, bado tambui. Sani ongeze nini. Shika daftari, jieleze. Andika ni kwa nini sisi tuendele. Kitafakari, utajiona we. Ndo tatizo langu, so tell me baby. Hivi unajua nina moyo baby. Hata na mimi ninachoka baby. Usinichukulie easy. Sana mimi nina moyo baby. Oh, atana mimi nina choka
now.